United States namot Afghanistan ke sabazu charaqin gotu fi warana she deefachu daf yeron kenne torban kana ke sanat muramu jirutti murtile president Joe Biden double sendan qale ciccimotu mudatajira qeqawon qiyatani falella Kabul ke set lubulon total United States chief lamiwan Afghanistan nagagala fatilalchi se gabasa Michelle Quinn qinde site jallane tudies
Hojin namot Afghanistan ke sabasu kun saatile umurara ge ejir guyaa umaqa ba mejechun bor hagaye soddomi tokko boode je WGC President Biden hojin lamiwa United States michota kata an lamiwan Afghanistan gamazi basu tifuba angwa ga mes Taliban akaje damit garafula durat umman Afghanistan ke sagarbi alat akka imalanif e hamamu fijra Ministry dan Thala United States Anthony Blinken turban kana television ABC jedam fakkaisanit hawasna dunya arguf jira jedan
114 countries have made very clear that it is their expectation that the Taliban will permit freedom of travel
biyon ibato ko kurafur akai fagodanit hagaye saddomi tokko boda Taliban wala bumma imala akai hamu jiru e gajiran jedan misensota warana United States kudatadi kanneen torban darbe balaa dhoohinsa kan of wareegdonni dirree xayyaara Kaabulitti dhaqqabsiisaniin lubbuun isaanii darbe reefi isaanii dilbata kaleessaa Ameerikaa yeroo seenes Pirezidaant Baayden simachuudhaan kabajaa qabaniif ibsanii jiran balaa kanaan lammiiwwan Afgaanistaan 100 caalaatti ajjeefame Ameerikaan Afgaanistaan keessaa ba'uun balaa fi jeeqamsa uumuu malaa ka jedhu bulchiinsi Baayden torbanneen darban keessa namoota 100 xayyaaraan gamasii baasuun milkaa'inaa jedhee jira qeexxoon akka jedhanitti pirezidaant Baayden tarkaanfii balaa hordofsiisanii fi fudhatama hin qabne hedduu fudhatan jedhu senator Lindsey Graham paartii rippaabilikaanota irraa akka jedhanitti
President Biden said that he wanted to take this Afghanistan off the plate for future presidents. He's done the exact opposite for the next 20 years American presidents.
Gara fuula duraatti kanneen pirezidaantota United States ta'uuf jiraniif dhimma Afghanistan xumura akka godhatu taasisaa jirra jechuun pirezidaant Baayden dubbatan garuu kan hojjetaa jiran faallaa sanaati. Waggootii dhufan 20 keessatti namoonni pirezidaantii United States ta'uuf jiran fixiinsa dhaqqabu irratti fuulleffachuuf jiru jedhu senator Graham. Gorsaa waa'ee nageenya biyyoolessaa kan United States Jake Sullivan akka jedhanitti odeeffannoon tikaa argame gareen shororkeessotaa kan Afghanistan keessaa biyya alaa keessatti shiruuf sadarkaa dandeessisutti hin ceene garuu gara sanatti guddachuu maluu yaaddoo jedhu jiraa jedhaniiru.
What we have proven over time in other countries, Ed, is that we are capable of suppressing the terrorism threat, including external plotting capabilities.
Biyyoota ka biroo keessatti wanni yeroo keessa mirkaneeffanne tokko sodaa shororkeessonni uuman gadi qabuu danda'u keenya kunis biyyoota alaa keessa haala dhaabbataa ta'een ituun seeniin shira alaa gaggeeffamu to'achuu dabalataa jedhaniiru. Ministiriin dantaa alaa United States Anthony Blinken akka jedhanis gara fuula duraatti Ameerikaan Afgaanistaaniin itti dhiyeenyaan kan hordoftu yoo ta'u garuu gama hariiroo dippiloomaasiin gamasiin seennuu jedhaniiru.
We're going to have to see exactly what happens in the weeks and months ahead in terms of how the Taliban conducts itself, what the security situation is in the country.
Torbanneenif baatilee dhufan keessa dhugumaan maaltu ta'uuf akka jiru ilaaluuf jirra. Kunis Taaliban akkamiin akka hojjetu akkasumas haalli nageenya biyyattii keessaa maal akka fakkaatu hordofuu ta'aa jedhan. Blinken akka ibsanif biyya Ameerikaan waggootii 20 qabattee turte Afgaanistaanitti gaaf tokko deebi'uuf carraan jiraata jedhuuf kan gara fuula duraatti ilaalamu ta'aa jedhaniiru.